Ate ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya Kasiita Isa Sekitto asabye ebitongole by'ebyokwerinda okwongera amaanyi mu kunoonyereza ku bantu abeenyigidde mu bikolwa eby'obubbi ebyalabikira mu banka enkulu mu baatwalidde kompyuta eziwerera ddala 7. Sekitto ategeezezza nti abasuubuzi abasoba 40 be baakwatiddwa ebitongole by'ebyokwerinda okubiyambako mu kunoonyereza kuno, kino kisobozesa abasuubuzi abatalina musango okuyimbulwa. Ategeezezza ng'abakulembeze b'abasuubuzi balina okukkiriza nti abasuubuzi abasinga obungi baakwatiddwa nga tebalina kakwate konna na bikolwa eby'obubbi ebyalabikidde mu banka ya Uganda.
Ensonga zino tuzirondoola kagere ku kagere. Mu Uganda ekifo ekimu ku bisinga okuumibwa ngoleze State House, Bank of Uganda. Era bwe baba nti kola emigugu gyaffe egigenda okutoyita. Owulira kusoomoozebwa kunene nnyo okubala kompyuta 7 nti zabbiddwa mu Bank of Uganda. Naye mu nsi omuli emmese ziruma emitayimbwa, tosobola kwewuunya nga ababbi bayingidde mu Bank of Uganda ne bajjamu kompyuta 7. Naye kye twagala okusaba aba security tetwogeddeko n'abakulu, atwagala batuyambe bakikoleko okubuuliriza nga kwama abakirimu babafune, abatakirimu babaleke batte ku mirimu gyabwe. Tensioni eveewo.